Baby, I get it now. I get it so to come do.
Them a call me sugar boy, yeah, yeah. Big up all up on this up, yeah.
Range, gotta drop on us.
Nakubonye nk'umugisha mbihindura umugenza, yeah. Nkwifatira neza nk'igikopa ku mukonda, onda. Baby Angelina, nyigisha urukundo, mbona ubizi. Iyo nkubonye, miramazi, njyewe miramazi. Nyigisha ibyo ntazi, byose menyeye. Njyana aho ntazi, hose menyeye. He like a pen and paper, stay closer. He call Mr. B, I'ma give you honey. If I'm girl, come free money. Angelina, Jaka Gahunda, Joy and Pagahunda, and he come via ya. Pa, 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 Pagahunda, pa, 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 Pagahunda, pa, 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 Pagahunda, pa. Umutima gwanje jana, umubiri gwanje jana, byose byose jana, urusha ubwenge abakoshe jana, 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 yeah. Mr. Sukari, ngwino nguhe sukari, igata sukari, nukuri pe uteye amafemba, utera inyota nkarigata imifumba. Ngatera imivumba, sinzi ko nibubyumva. Ndayempindukira ndebeho, nimbikunda mfateho. Nibishoboka njyanaho. Pa, 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 gahunda, pa, 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 gahunda, pa, 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 gahunda, pa, 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 gahunda. Pore pore biragenda, pore pore biragenda, enda. Hey, ushizo ukuno genda, nukuri pe biragenda. Pore pore biragenda, pore pore biragenda, enda. Hey, ushizo ukuno genda, nukuri pe biragenda, yeah.
Nakubonye kumugisha, mbihindura umugenza, yeah. Nkwifatira neza, nk'igikopa kumukonda, konda.
Baby Angelina, nyigisha urukundo, mbona ubizi. Iyo nkubonye, miramazi, njyewe miramazi. Jowe mpa gahunda, ndikumva yaya. Angelina, mpa gahunda. Carolina, mpa gahunda. Eva, mpa gahunda. Chaka gahunda, yo. Angelina, mpa gahunda. Carolina, mpa gahunda. Eva, mpa gahunda.
Divine Records.